wakiilada golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa maanta socdaal maalinna ku tagay magaalada muqdisho si ay madaxda soomaalida ugala hadlaan doorashada la filayo inay soomaaliya ka dhacdo bisha ogost ee sannadkan. wakiilada ayaa kulamo goonigooniya la yeeshay madaxda dowladda soomaaliya sida madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha iyo weliba madaxda maamul goboleedyada. madaxweynaha golaha amniga ee qaramada midoobay ahna safiirka masar ee qaramada midoobay cumar cabdilatiif ayaa shir jaraa'id ku sheegay wixii ay kala hadleen madaxda soomaaliya.
I think from our part the message was extremely clear and loud that Somali government has to move on with the election in the day that are decided and we urge also the president.
waxay ila tahay in fariinta dhinaca iyagu ay cadayd, codkalena lagu yiri taas oo ah in dowladda Soomaaliya ay hawsha doorashada ku qabato maalinta la go'aamiyey. waxaan sidoo kale madaxweynaha aan ku boorinay inuu qaado wixii tallaabo ah ee lagama maarmaan ah oo uu u adeegsado hababka wadatashiga si doorasho loo xaqiijiyo. waxaa qorshuhu ahaa inaan kulan la yeelano afhayeenka baarlamaanka, hase yeeshee ilaa markii ugu dambeysay ma uusan ogolaanin la kulankayaga.
dhinaca kale, danjiraha UK ee qaramada midoobay Matthew Rycroft ayaa sheegay in golaha amniga ee qaramada midoobay ay ka midaysan yihiin taageerada ay u hayaan qaabka doorashada Soomaaliya ee ay Soomaalidu ku heshiiyeen, wuxuuna baarlamaanka ugu baaqay in qaabkaasi la ansixiyo.
The Security Council is united in support for the path of the political leaders of Somalia who have together created
golaha amaanku waa ka midaysan yahay taageerada hogaamiyeyaasha siyaasadda ee Soomaaliya oo si wada jira u sameeyay hannaan doorasho kaas oo ay baarlamaanka horgeeyeen si uu u ansixiyo. golaha amaanku waxa uu taageersan yahay hogaamiyeyaal Soomaaliyeed oo la yimid qorshe sax ah oo Soomaaliya ay yeelato. waxaanuna baarlamaanka ku boorinaynaa si aad degdeg ugu ah inay u ansixiyaan.
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulankii uu la qaatay wakiilada golaha amniga ee qaramada midoobay waxa uu xaqiijiyey in doorashada Soomaaliya ay dhici doonto bisha August.